Russia, baby.
Download music on Sorat.
Yeah, Cindy Putzi and Lutio. Ana ndi ononga tupi, sinkudziwa ndutiyo. Ana ndipata matenda, ana ndigaira masoka ine kudaba. Zintu zanga sizuenda, ana ndishera minyama ina mwale. Dingini yanga ikupenda ma. Ano kalenda, kalenda sindu maiona bino bino. Nde yanga kalenda, a kalenda ne ana ndi onjezera chimo. Nali che gubine, nalo panda mistake, yeah. Pano che good ajaza zanima virusi eh. I don't know
ana nikaira madenda ndani.
I don't know
kodi nisika igira bunda.
I don't know
sikuziwa mena nandi pata zindoko. Sinkuziwa mena nandi pasa matenda. Sinkuziwa ye mwana ni chela mabomu. Sinkuziwa nikaigire ndani ya
pa. Nikudaba mafiva osazi wika bwino. Mwina ndiese kukumana ndina mwino yo. Andieze ko kukwande sindili bwino ulopangono. Mwezi watanda kumana ndi matha. Komanda kaiga sanga kale matha. Yo tulo lake ni nalindie felo. Kumani church kelo ini sanga nidele. Mwina ndi Mr. Piri, sana ndi uze kuti ya mama mapiri si. Kapena mwina ndi malungo chabe, ndi magona muneti, zisonde ndi zina.
Choisi, chikudifuta kubanga. Chikanizo, kodi ndi nani ya mene, isizi anandibanga.
I don't know,
ana nikaira matenda ndani.
I don't know,
kodi nisika igira bunda.
I don't know.
Sinkuziwa mena nandi pata zindoko. Sinkuziwa mena nandi pata matenda. Sinkuziwa ye mwana ndi chela mabomu. Sinkuziwa nikaikile ndani apa.
Download music on Sorat.
Love your hustle, the facts.